waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Australia lama dagaalami karteen dabkii ugu xumaa oo ay taariikhda soo marto haddii aysan haysan 260 kun oo shaqaalaha dabka mutadawiciinta oo si deeqsinimo ugu hibeeyay naftooda hawshaasi. Golaha qaranka ee dabdamiska iyo adeegyada degdega ayaa ku baaqaya mutadawiciin ka soo jeeda soo galootiga inay isqoraan oo ay qayb ka noqdaan bulshada si ay ugu shaqeeyaan shacabka dhaqamada kala duwan ee dalkan Australia. Dabdamiyaasha oo afkana Ingiriiska loo soo gaabiyo Fieries ayaa weligood door muhiim ah ku lahaa bulshada Australia. Intooda badan waxay ku shaqeeyaan si mutadawacnimo ah, iyagoo waqtigooda u huray sidii bulshada ay u badqabi lahayd. Inaad si mutadawacnimo ugu shaqeyso dabdamiska xaafadaada waa mid aad u sahlan, sida uu sheegayo Wayne Waltzpool oo ka tirsan adeega degdega iyo dabdamiska ee gobolka Queensland.
It's important to live in or really close to the brigade's area. Approach the brigade to give your expressions of interest you want to join.
Waa lagama maarmaan inaad ku nooshahay gudaha ama meel ku dhow xaafadda ama aagga dabdamisku ka shaqeeyo. U tag xarunta dabdamiska oo u sheeg inaad xiiseynayso inaad la shaqeyso. In lagu ogolaado inaad ku biirto waxaa ka horeeya in lagu soo baaro waxa tahay sida inaad dambi soo gashay iyo in kale, iyo in la qiimeeyo inaad tahay qof ku habboon. Markii lagu ogolaadana waxaa lagu siinayaa bilo tababar ah ka hor inta aan lagu ogolaan inaad dab kacay ama dab wax ka damiso. Waa hawl aad u adag, dabku wuxuu baabi'in karaa wax badan, waadna arkaysaa in xaaladu aysan caadi ahayn. Waltzpool oo maamula ka ah dabdamiska Queensland ayaa ku dhiirigelinaya dadka inay marka hore ka fiirsadaan inta aysan codsan inay ku biiraan dabdamiska. Wuxuuna qiray in dadka cusub ee ku biira aysan kulligood waqti dheer joogin. Ma aha wax hal mar uun ah oo tababar yar inta lagu siiyo iyo qalab aan mar dambe lagu arkayn, ee waxay u baahan tahay niyad iyo rabitaan. Stuart Ellis waa madaxa AFAG oo ah golaha qaranka dabdamiska iyo adeegyada degdega oo matasha 13 hay'adood oo kala duwan. Wuxuu sheegay in hay'adaha dabdamisku u baahan yihiin mutadawiciin leh xirfado kala duwan si loo maareeyo hawl maalmeedkooda. Tirakoobka u dambeeya ayaa muujinaya in 49% shacabka Australia ama ay ku dhasheen dalkan ama mid ka mid ah waalidkood uu ku dhashay dalka dibadiisa. 5 qofba mid ayaa guriga uga hadla luqad aan af English ahayn. Sida laga soo xigtay warbixin la qoray 2018-kiina, waxaa jira baahi loo qabo in dabdamisku yeeshaan haween, rag iyo dadka ka soo jeeda qowmiyadaha kala duwan ee dalka si ay uga turjumaan shacabka dhaqamada kala duwan ee dalka Australia. Haweenka ayaa kala bar ka ah shacabka Australia, laakiin waxay shaqaalaha dabdamiska ee mushaarka qaata iyo kuwa mutadawiciinta ka yihiin oo keliya 20%. Stuart Ellis ayaa ku dhiirigelinaya dadka ka soo jeeda dhaqamada kala duwan iyo luqadaha inay isqoraan.
There have been a number of studies which has highlighted that where we have a good cross section of men and women.
Waxaa jira daraasado muujinaya in haddii dadku isku qasan yihiin oo ay dad kala duwan yihiin sida rag ama haween, in hay'adaha dabdamisku ay noqonayaan kuwa go'aamo fiican u gaara bulshada ay u shaqeynayaan. Waltzpool oo ka tirsan dabdamiska Queensland ayaa ku raacay in haddii dabdamisku lahaan lahaa shaqaale ama mutadawiciin dhaqamo kala duwan, inay u fiicnaan lahayd siday ula shaqeyn lahaayeen bulshooyinka ay ku badan yihiin dadka soo galootigaahu. Virginia Eastwood oo Faransa u dhalatay waxay ku biirtay dabdamiska, waxayna Australia deganayd 11 sano. Waxay go'aansatay inay ku biirto oo si mutadawacnima ula shaqeyso faraca dabdamiska ee Mount Kilcoy Creek ee dabdamiska miyiga Queensland, kadib markii saygeedu u hore ugu biiray.
So I said, well, why not try to do that too? And so that I can help my community and be part of it and meet more people.
Waxaan is-iri maad adba ku biirto si aan bulshada u caawin karo oo aan qayb uga noqdo dad kalena aan ula kulmo. Stuart Ills ayaa sheegay in weli dabka Victoria, South Australia, Tasmania iyo West Australia aysan weli dhammaan. Australiana isu diyaarinayso burburama dhibaato kale oo dababku ay u geystaan. Hay'adda adeegyada degdega iyo dabka ee magaalooyinka waaweyn ayaa waxaa soo gaaray dad badan oo xiiseynaya inay si mutadawacnimo ugu shaqeeyaan. Dhanka kale saaxarumaha dabdamisyada ee ku yaal dhulalka fogfog iyo tuulooyinka ayaan inta badan helin araaji dad doonaya inay ku biiraan sababo la xiriira dadka degan goobahaas ama tuulooyinkaas oo aad u yar.
I would encourage people considering becoming a volunteer firefighter to contact their local brigade and they will be able to.
Waxaan ku dhiirigelin lahaa dadka ka fakaraya inay si mutadawacnimo ugu shaqeeyaan dabdamiska xaafadooda inay la xariiraan xarunta dabdamisku ku leeyahay isla xaafadooda.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.